If I hurt you, I'm sorry, sorry, oh, oh.
If I hurt you, I'm sorry,
oh. Brian Beats
Flash Love Guno mtima simanyina kwa kuwa Yada wasaja wanja watufu wakula Beba subi zangala vekula Beba kwata neba samu mkuba Tawa mbichikoze fushua Buhulira kwechavu kola biongola Ni mkulwe chimalanja kukumakati Kubanja ule mpafuku jangula Zisimanyina cha wakula Nagizaka walala na imi alema Mfuwe nyo kwa kubako mwenye kwe chavo chitepe Zuku kamwenda kandebuza Wakukweka uye kulio kwa suka Mulilwe na wanipio katobu tuanze mwenye Mikwana change mbulo kuje kweka Magame chantino wagenda Abazada wali bakwangade Magame chantino wagenda If I hurt you I'm sorry, sorry, oh Magame tentino wagenda If I hurt you, I'm sorry, chibubu Magame tentino wagenda Buluti keluma, oh, panangeluma Nadana, nakwaya gala likono laini Ngana yeta nyiga, wali ngambi Na kusome chino wachiri, okubera mulu sirika Ndaba mulala kustetasi Wanti mbati manezi kapshani If I hurt you, I'm sorry, sorry, oh If I hurt you, I'm sorry, chibu Tuda muze nawe, muno mtima ubikoye No one is perfect, oh Zena manjina kuwela nawe Mikwana change mbulo kuje kweka Magame chantino wagenda Abazada wali bakwangade Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, sorry, oh Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, chibubu Magame chantino wagenda Sisi manjina cha wakola Nagizaka walala na imi alema Mfuwe nyo kwa kubako mwenye kwe chavo chitepe Zuku kamwenda kandabuza Wakukweka uye kulio kwa suka Mulilwe na wadipio katobu tuanze mwenye Kwa ningo kusaga Emyezi ni jifuko mwaka Mwana kwe wachuka Nae kangume Katoka ngeno kakumuza Kagame chantino wagenda Mulisi mulabuga Nawaza wakumiene Sijukiranti wagenda Mekwana change mbulo kuje kweka Magame chantino wagenda Abazada wali bakwangade Magame chantino wagenda If I hurt you I'm sorry, sorry, oh Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, chibubu Magame chantino wagenda
Gerald Music
Magame chantino wagenda